denhousenamia.com.
It's JC Khalings that we do too.
Oh, that's fine.
Mr. Sexy. Shotazi, formula kakwatanga sondashi. Beyonce e type yavana kashi. Kakwatano tirendo tishimo. Shewa ide na mashinsha. Dela ntidari momu insusha. Ninumpala mapotandara nekufunsa. Poniposha banchito nekukununsha. Nkesule posela sentiria. Kukalaba sela pefya bupubanshiria. Uleti ninsa mwabala pembeda nshira. Tindole la feke suke nshira. Palo. Na Afrika na pona na dula. Awe mwandi ne katumpa. Inebon katumpa.
Mbabu wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaishi bafya tinga nashtika katum Kanashtika katum Tabaishi bafya tinga nashtika katum
Type ya mazino show off. If when it's you go babe, you go no. Enemy on such a move. Fuego takaba puresha yama. Ama chiki hari sama. Tulole la fekashi.
Hello to the samute.
Tukabama, who do you think you are? Polo, who do you think I am?
Kafumi apo maybe pakaba perhaps. Wine glass, not yama cups.
Ngana fika na pona na dula. Awe mwandi ne katumpa. Inebo katumpa.
Badia mbabu wangu kunjaja. Doni shitapale fona kwa tae. Banja bani kulo mutwe. Tabaishi bafya tinga na shtika katumpa. Kanashtika katumpa.
Download music at denhousenamia.com.